coldplayjams.com.
Yo boy, yo mops, come find the candelam. Bamani funsa wa yama kukondoli bechuma.
Just turn it up a little.
Pe una pezela gelo yuna chinja. Samani sunga keles. Kumutima ali pemanentu. Bamani funsa wa yama kukondoli bechuma. Pe una pezela gelo yuna chinja. Samani sunga keles. Mutima ali permanent. Ngawacha kalimbush bush. Inosani ush bush. Nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na. Ngawacha kalimbusha. Inosani ush. Nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na.
Ananifaka mukapoto. Nisaka choki. Benzo dauta lika bashokwe. Tonsi mukazuba no lomvula iloki. They can say what they want, baby no gay. She got me saying sorry no losi na lakwe. Malaika mwa black unga yake. The only woman when I mele la mati. Follow me pena tiaka utiake. A man treat ya follow king ipamunzi. Mukazi we ama wishing atika nkale mush. Ni dream come true musaka ni ush. She a strong girl mukati na kunzi. I'ma fight for you, I'm your soldier. Tima yambana but tima is over. Since I kakuza po it's over. Happiness yanga ndio ikosa.
Mama ni funsa wa hiyama kukondoli bechuma. Pe una pezela gelo yuna chinja. Zama ni zunga kealezi. Umutima ali permanent. Ngawacha kalimbush bush. Inosani ush. Nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na. Ngawacha kalimbusha. Inosani usha. Nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na.
She drinks while I drink, eats while I eat. Kalo budget, checking up a receipt. Natural beauty na katupika linit. Combination ya rumanda na meat. I never leave the house, na nidi na cave. Ningala cheni kumgila makeve. I give her everything she deserves. Respect, love, attention in itself. Sininga funde na wina, God forbid. Ninga nkale yenseni daba ndiwe heartbeat. Humani support amu fonse ni machit. I can never cheat. I'ma fight for you, I'm your soldier. Tima yambana but tima is over. Since I kakuza po it's over. Happiness yanga ndiwe kuza.
Bama nifunsa wa hiyama kukondoli bechuma. Pe una pezela gelo yuna chinja. Sama nisunga kelezi. Kumutima ali permanente. Bama nifunsa wa hiyama kukondoli bechuma. Pe una pezela gelo yuna chinja. Sama nisunga kelezi. Kumutima ali permanente. Ngawacha kalimbush bush. Inosani ush bush. Nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na.
Banona chungu. Yo maps. Charlie Young Standard Man. Niko G. Mr. Frankie Pamon.
ColdplayJams.com.